Baahi ba matjhabeng ba batla dikarabo ho masepala mabapi le tiehiso ya dilemo tse 15 ya phano ya ditsha Western Holdings. Baahi ba re kgale ba thetswa ho lekane, kgale ho bapalwa papadi ya polotiki ka bona ho lekane. Re le Democratic Alliance re batla ponaletso tabeng ena. Baahi ba bitsetswe kopanong, ba hlalosetswe ho be teng phano ya ditshebeletso. Batho ba dulang Ward 35 ba hloka hore ba fuwe ditshebeletso tseo ba di hlokang, e seng ho nne ho ipatliswe ha ba tshwanetse ba sebeletswe.